tukwata mu byanja ulo naye tutoba era ne tutambula kalaba kusinga bawe ekitiibwa ne bosingako manya ne bwetonye nkuba nekesa enkya gujja kwaka kiba kiseera mukama bwakuwatotula yongera kumusaba tundanyeza endagaano si osinga nkumu n'abakusinga mukwano bangi sikwasose ate sikwabasembete nkwawadde enjiri ennungi obuulira amawanga nva mu kwegulumisa genda okole ekyakutumwa lwowonyeza abalwadde lwakyokeera ku maleediyo weelange kungi oli mbaleke yakutuma kulangirire nawulidde n'olugambo mbuwatandiso saba enfimbi zire naye manya kikolimu munanyiigira mbabuulidde kiba kiseera mukama bwakuwatodula yongera kumusaba lundaneza endagaano si osinga nkumu n'abakusinga mukwano bangi sikwasose ate sikwabasembedde twawadde eddoboozi eddungi likozese bulungi takuwadde lya bwenzi akuwadde lya musinza woshiputimu ozitabala ku buli mulungi yeggwe ekiseera kirituuka ne sitaani yali musinza mu ggulu kyaki zonna ozitabala tolina watufu ogwa ne mu bibaalo oyimbira wafuuka serebuliti totuswaza kiba kiseera mukama bwakuwatotula yongera kumusaba tundanyeza endagaano si osinga nkumu n'abakusinga mukwano bangi sikwasose ate sikwabasembedde gwawadde obuyinza munnange bukozese bulungi ekyokulembera abantu kiraba okuva eri mu ggulu omululu n'obutakuta bikutisiza abaana ba katonda kiki muganda wange ebyaliwo wadde byaliwo nsaba tusonyiwagane bantu bange opozishoni kubakuwabula tukulaakulanye ensi yaffe kiba kiseera mukama bwakuwatotula yongera kumusaba tundanyeza endagaano si osinga nkumu n'abakusinga mukwano bangi sikwasose ate sikwabasembedde oyakudulira mugambe sikwasose ate sikwabasembedde oyakukijjanya mu